Ekitongole ky'ebigezo ekya Uganda National Examinations Board, UNEBU, kitegeeza nga bwe kyongezaayo okuwandiisibwa kw'abayizi abagenda okukola ebigezo eby'akamalirizo. Eby'ekibiina eky'omusanvu PLE, ebya siniya eyookuna UCE n'ebya siniya eyoomukaaga UACE, okutuusa ng'asatu omwezi ogujja ogw'omukaaga. Ng'awaayamu ne bannamawulire ku ssengejjero lya mawulire ga gavumenti, Media Center, mu Kampala, akulira UNEBU, Dan Odongo, ategeezezza nti okwongezaayo enteeka y'okuwandiisa abayizi abagenda okukola ebigezo kivudde ku masomero agamu agaakafuna ebifo awakolerwa ebigezo, kiyita examination centers, okwetooloola eggwanga lyonna nga geetaaga okwetereeza. Odongo agasseeko nti okuwandiisa abayizi ekikeerezi nga bongeddwayo akadde kwo kwa kutandika nga 1/7 okutuusa ng'asatu mu lumu, wabula abaneewandiisa omwezi ennaku bagenda kuba batanzibwa ab'ekibiina eky'omusanvu n'abasiniya eyookuna n'eyoomukaaga. UNEBU erabudde nti okusukka ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogw'omusanvu teri muyizi agenda kukkirizibwa kwewandiisa kutuula bigezo. Rose Namukasa atwala ensonga z'ebigezo ebya primary mu UNEBU, bino yabirambuludde mu Luganda.
Ab'ekibiina eky'omusanvu abanaba batewandiisizza mu gw'omukaaga bajja kusasula ebitundutundu 10/10 kw'ezo sente zigenda okubanga zisoloozebwa. Aba siniya eyookuna n'eyoomukaaga mu mwezi ogwo bajja kuba basasula 5/10 ku sente zigenda okusoloozebwa omwaka guno. Ekitongole kigenda kusoloza 3,104,000 ku bayizi ab'ekibiina eky'omusanvu. Ate bo abayizi ab'ekibiina ekya siniya eyookuna bagenda kusasula 16,000 ab'ekibiina eky'omukaaga bagenda kusasula 18,000 n'olwekyo sente zino tezikyuse.